Zed's Music.
Wala kashaba. Man talks.
Akamova.
We na kololi mwana kashi.
Yeah, akamova.
We na kololi mwana kashi.
Ukuzo sikira, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Ukuwasha, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Yeah, akamova.
We na kololi mwana kashi.
Yeah, akamova.
We na kololi mwana kashi.
Ukuzo sikira, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Kuwasha, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Sinifuna, sinifuna, o confusioni. Sinifuna, sinifuna, vama buloni. Sinifuna, sinifuna, o confusioni. Sinifuna, sinifuna, vama buloni. Enda kabie, ah. Enda kabie, ah. Nana kokulie fialungura. Sinifuna confusion. Nifuna kabie, sinifuna confusion. Akamova,
we na kololi mwana kashi.
Yeah, akamova,
we na kololi mwana kashi.
Ukuzo sikira, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Ukuwasha, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Yeah, akamova,
we na kololi mwana kashi.
Yeah, akamova,
we na kololi mwana kashi.
Ukuzo sikira, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Ukuwasha, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Kufi bala bala, niwe bashimika. Kufi bala bala, baby bashimika. Hey, I'm tired. Hey, I'm tired. Hey, lelo nafuma. Awe, enda. Enda. Hey, hey. Enda. Hey, chabi pawaya. Oh, chabi pawaya. Baby, chabi pawaya. Wana nikutemenwe acha vipa waya. Wacha vipa waya. I love you but you know it by this time. Awe enda baby. No.
Akamova,
we na kololi mwana kashi.
Yeah, akamova,
we na kololi mwana kashi.
Ukuzo sikira, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Ukuwasha, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Yeah, akamova,
we na kololi mwana kashi.
Yeah, akamova,
we na kololi mwana kashi.
Ukuzo sikira, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Ukuwasha, yose niwe mayo.
We na labori mwana kashi.
Wakashala balela nda. Historia. Omri, two brothers. Na lilufia. Hela, Fitzgerald. And my bodies. Rest in peace. My brothers, so do. Zigzaili, hila, baleta baile, wakini, papa wano, hakeni, chaisich, black spartan,